Mana, oi wari byose, tuje imbere yawe mwami, tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami. Mana, oi wari byose, tuje imbere yawe mwami, tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami. Ni wowe mukiza dukeneye, ni wowe mukiza dukeneye,
tuburiye amahoro
muri simbi,
ibyo twirutseho
byose biradusiga,
kuko ni wowe dukeneye, utwijijwe y'amaraso yawe,
niyo twizeye kwaduhindura bashya tukera de. Mana, wowe waremye byose, tuje imbere yawe mwami, tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami. Mana, wowe waremye byose, tuje imbere yawe mwami, tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami. Ni wowe mukiza dukeneye, ni wowe mukiza dukeneye,
mwami ni koko
turagukeneye,
imbaraga zacu
nacyo zatugezaho,
tuhereze mwuka wera amanuka abane natwe mwami,
niyo mbaraga ikomeye ha no ku isi no mu ijuru. Mana, wowe waremye byose, tuje imbere yawe mwami,
tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami.
Mana, wowe waremye byose, tuje imbere yawe mwami,
tuzanye imitima imenetse, dukeneye kwezwa nawe mwami.
Ni wowe mukiza dukeneye,
wowe waremye isi
n'ijuru, mukiza dukeneye,
wowe wahindura umuntu,
wowe
ukamuhindura,
mukiza dukeneye, ni wowe mukiza dukeneye, na wakwiringiye uza kurwana isoni nawe.